kwenirgo
walla jungo min gatta do minen nyota daraji kadule pewol ko sukabe hamarbe
mai ekiti on gollangal
no kure de meri kan hokki mende min ko yana mo ekiti tammi nyogol on don dilli den ko divizi ho jani min madango imo ekita min imo yobe lewru warde lewru divizi ni france kan wodini
france adeno
hande o odon dan nana beldum magal dana
minen nana beldum golle den deni ada wodi golle horema handen keba jango keppa minen dubbe gollata do amma garki nyaw coronavirus kam uiti sembe golle amin de gan wi'a himbe ta kawru hana nyande fu himbe garta der dabbuni minen nyota an compileji tati yaade nay min ciotta dum complet goto fu ujinar ekema joy deni min chonni min gatta cede den der kiswal deni min ummanaki ha juuji gon min koja neddo deni no yidi no wawi nyoti dara mun sonna fitta hajum
on kebay porje jaro on tolumo kollol kebon sonnude are modon de gaddo
min kebi jaki gamba hikka min jehino tawa do inde o di Niger to batu kollol wada kolardube tan min gadino dum nyemay der dilludu jaha wuro go jaha wuro go no wadan anda himbe dubbe ba dun don tan hedine
amma norno sin
nimbe gala no gara sodude are den nonna
jine gune imdi
himbe no gara be ewa kulle amin de be kojadi be kiya wonar dubbe won wada golle de be mana dun be biya be gala cedi gangonga min gida garbina hinkai neddo wada golle mun Allah heppinta dun ko nyamata yi atake neddo no hawran jawdi gombo de no wadi fu no buri piol bara wobbe kokke wobbe siibe wobbe jenne dum fudo min kay he gida muyde berne non wattata nitto dermo
wodi ko no bayide no
noddango ngoy ngatton yaade e gomnati kambe nimbe wodube bawde
gomnati dubore kam
to minen gidi gomnati he himbe godube bawde gattana min jungu min beyda he golle amin gan kambe gonno kada lardube garbino do labi denne no handi be ballami
gaymo himi mater si himi mirgaxine